Okay, welcome everyone to the afternoon session. We're thankful for all of you staying with us through lunch and attending this class.
Karibuni sana kila moja wetu kwa kipindi hichi. Mefurahi sana kwa kila moja wenu kwa pamoja nasi kwa darasa hili.
Now for the next several weeks in this class,
kwa wiki zijazo katika darasa hili,
we will be going through our confession of faith.
Tutakuwa tunapitia imani yetu ama kukiri kwa imani yetu.
So in the morning adult class and even most of the children's classes,
asubuhi na funza darasa la watu wazima na pia darasa la watoto wachanga,
we'll be going through our catechism.
Tutakuwa tunapitia mafundisho ya catechism.
A catechism is a list of questions and answers.
Mafundisho ya catechism inajumulisha maswali na majibu
that teach us what the Bible teaches.
Ambayo inatufunza kila ambacho Biblia inafunza.
So a catechism is a very useful tool to help us understand more about the Word of God.
Catechism ni nzuri kutusaidia kuelewa kila ambacho neno la Mungu linafunza.
A confession,
na katika kukiri,
is a statement of our beliefs.
Ni yale mambo ambayo tunayaamini.
So a catechism is questions and answers.
Catechism ni maswali na majibu.
A confession is a statement. This is what we at Mercy Baptist Church believe.
Na kukiri ni haya mambo ambayo kama kanisa la Huruma Baptist linaamini.
Now our particular confession,
na huku kukiri kwetu,
is what is known as the London Baptist Confession of Faith.
Ndio inayoitwa ya kwamba ni kule kukiri ambako kulipatikana katika kusanyiko ambalo liliundwa kule London
of 1689,
kwa mwaka wa
1689.
Amina.
And it is called that because it was accepted by a group of churches in London in the year 1689.
Inaitwa hivyo kwa sababu ilikubaliwa na kikundi cha makanisa ambao walikuja kudhibitisha kwamba ni kukiri kwa kweli huo mwaka ambao tumesema.
And it was actually written in 1677.
Na iliandikwa katika mwaka 1677.
And it's known as the Second London Confession of Faith because there was a first.
Na inaitwa kwamba kukiri kwa pili kwa kule London kwa sababu ilikuweko ya kwanza pia.
It is one of the confessions that are known throughout the world as a reformed confession.
Ni moja hapo ya kukiri ambako kunajulikana ulimwengu mzima ya kwamba ni kukiri kwa watu ambao wamefanyiwa mageuzi.
Those confessions which are in the tradition of the Protestant Reformation.
Ni kukiri ambako kuko katika yale mafundisho ambayo yako katika imani ya wale ambao wameweza kutoka katika dini iliyokuweko kitambo na wakakuwa katika mageuzi.
And many of the doctrines that you will find in our confession,
na mafundisho mengi ambayo utaipata katika kukiri huko,
were actually first formulated by Augustine.
Mengi yameletwa kutokana na huyu mtu anayeitwa Augustine.
And Augustine got his doctrine from studying the doctrines of the Apostle Paul and of Jesus Christ himself.
Na huyu mtu anayeitwa Augustine aliyapata kutoka kwa mtume Paulo na pia alipokuwa akisoma kuhusu mambo ya Kristo.
Now Augustine lived in the 4th century.
Na huyu Augustine aliishi katika zile nyakati century ya 4.
So less than 400 years after our Lord Jesus returned to heaven.
Zaidi ya miaka 1400 kabla Yesu arudi mbinguni.
So many of these doctrines have been the doctrines of the church for thousands of years.
Kwa hivyo ni mafundisho ambayo yameishi miaka nyingi hapa duniani.
And it's, I think, important to know that Augustine was an African.
Na ni vyema muelewe ya kwamba huyu Augustine tunayezungumzia alikuwa Mwafrika.
He was a bishop of the church in North Africa.
Alikuwa askofu wa kanisa kule North Africa.
And so I know that many times we can hear, particularly here in Kenya and elsewhere in Africa,
tunaweza sikia mara nyingi hapa Kenya na sehemu nyingi za Afrika,
that these Christian doctrines have come from the white man.
Mara nyingi huwa wanasema ya kwamba haya mafundisho yametoka kwa wazungu.
But if you study the history of the church, you will find,
lakini ukinaposoma historia ya kanisa utapata kwamba,
that at the very beginning of the Christian church, Africans were a part of it.
Ya kwamba mwanzo wa kanisa la kwanza kabisa Waafrika wako ndani.
Though it is true that for a large period of time after that, Africa was much in darkness.
Ni ukweli ya kwamba baada ya hawa kupatikana ndani wakitengeneza hayo mambo, baadaye Afrika ilikuja ikapatikana kwenye giza sana.
And yes, it is true that many white missionaries have come back or come to Africa preaching those same gospels or those same doctrines which were already here in Africa long ago.
Na ni kweli kwamba wazungu huwa wanatoka huko kwao wakikuja kuhubiri ama kufundisha mafundisho haya haya ambayo yalikuwepo hapo awali.
So these are not just the doctrines of the white man, these are the true doctrines of God.
Haya si mafundisho ya mzungu, ni mafundisho ya kweli ya Mungu.
Now why do we have a confession?
Kwa nini tuwe na kukiri?
I think at the beginning of this class we need to answer that question. Why is it even important for us to have a confession?
Kwa kuanza darasa hili ni vyema tujiulize kwamba mbona tuwe na mambo ya kukiri.
Now part of that answer I will say this.
Sehemu ya hilo jibu nitasema hivi.
Throughout the history of the church,
kwa historia yote ya kanisa,
God has blessed the church generation after generation.
Mungu amelibariki kanisa kizazi baada ya kizazi
with very godly pastors and theologians,
na wahubiri wachungaji na hata wanatheolojia,
who had to defend the doctrines of the church against heresies,
ambao walijaribu sana kukinga mafundisho ya Mungu kinyume na mafundisho ya uongo.
And it, as we study the history of the church, the 2,000 years since Christ came to the earth in a human form.
Tunaposoma historia ya kanisa tangu Kristo akuje hapa duniani.
As we study that time period, those 2,000 years of the Christian church.
Tunaposoma huo muda wa miaka 2000 wa kanisa.
We see that during that time, over and over again, many of the same heresies try to creep or sneak into the church.
Tumepata ya kwamba mara nyingi mafundisho ya uongo yamekuwa yakijaribu kupenyezwa kwenye kanisa.
So confessions are helpful because they give us the doctrines that were formulated by many godly theologians.
Kukiri huku ni kuzuri kwa sababu kunatusaidia kuweza kushikilia kile ambacho kiliweza kuwekwa na wanatheolojia wa kitambo.
In their response to these heresies,
vile walivyoweza kushughulikia uongo
So a confession is very helpful to us.
Kwa hivyo kukiri huku ni kwa muhimu sana kwetu.
That we don't have to every generation of the church.
Na kwamba tusiwe na kwa kila kizazi cha kanisa.
We don't have to start all over as though the church knows nothing about the doctrines of Christianity.
Tusiwe kila mara tunajipata tunajifunza mambo kana kwamba kanisa halijui mambo ya kimusingi ya imani yao.
Instead, we can stand on those doctrines which have already been taught for hundreds of years.
Lakini tunaweza simama kwa mafundisho yaliyofundishwa miaka 100 na 100 zilizopita.
And when these heresies come in different forms, though they are often the repeat of heresies which have already come in the past.
Ili haya mafundisho ya uongo yanapokuja yanapata tu ya kwamba yatakuja kwa njia ya yale ya uongo yenye ilikuja mwanzo na ikashindwa.
We don't have to be led astray by them because we have our confession, what it is our church believes, and when something comes along that teaches something different, we know it is not correct.
Ili tuwe katika mafundisho ambayo ni kamili, mtu mwingine akikuja na mafundisho ya uongo, utaweza kujua ya kwamba hilo ni la uongo.
So a confession of faith is a very helpful tool in the life of the church.
Kwa hivyo kukiri kwa imani ni jambo la muhimu sana kwa maisha ya kanisa.
The church is built on the foundation of the apostles and the prophets.
Maana kanisa limejengwa kwa misingi ya mitume na manabii.
And the cornerstone of that foundation is Jesus Christ himself.
Na jiwe la pembeni la hayo ni Kristo Yesu mwenyewe.
Now we have no prophets with us physically.
Sasa hatuna manabii katikati yetu.
Today there haven't been prophets for 2000 years.
Hatujakuwa nao miaka 2000 ambayo imepita.
We don't have apostles today.
Hatuna mitume leo hii.
Though there are many men who like to call themselves apostles.
Ijapo kuna watu wengi wanapenda kujiita mitume.
They are not apostles according to God.
Kulingana na Mungu wao si mitume.
There have been no apostles since Christ, his apostles that he chose and who knew him and had seen his resurrection, since those original apostles have died, there have been no more.
Tangu wale mitume ambao walitembea na Yesu, wakamuona akifa, wakamuona kama amefufuka, na wakakuwa hapa wakaweka msingi wa kanisa tangu wakufe, hakujakuwa na mtume mwingine.
And Jesus Christ, the cornerstone of the foundation, is also not with us physically anymore.
Na hata Yesu mwenyewe ambaye ni jiwe la pembeni la kanisa hajakuwa pamoja nasi kwa miaka hiyo yote kwa mwili.
He physically went back to heaven over 2000 years ago.
Kwa mwili alirudi juu mbinguni miaka 2000 iliyopita.
And so what we have now remaining from the apostles, the prophets, and Jesus Christ.
Sasa kila ambayo tumesalia nacho, mitume, manabii, na Kristo Yesu.
Is the Bible.
Ni Biblia.
This is the words that the apostles, the prophets, and Jesus Christ gave us.
Haya ndiyo mitume na manabii wa Yesu Kristo walitupa.
And as we read in 2 Timothy 3:16, every one of these words were breathed out by God.
Na vile tunavyosoma katika kitabu cha barua ya pili ya Timotheo sura ya kwanza na mstari wa sura ya tatu na mstari wa 16 ni kwamba neno ama maandiko yote ni pumzi ya Mungu.
It is God who inspired every word of this holy book.
Ni Mungu aliyepumua pumzi yake ya hiki kitabu.
Though it was written by the hands of men,
ijapo iliandikwa na mikono ya wanadamu,
Moses and Paul and Peter and many others,
akina Musa, akina Paula, akina Yeremia na wengine,
every word that was written by those men was inspired by God.
Kila mtu aliyeandika alikuwa anapumuliwa na Mungu.
So that it is the very word of God.
Kwamba sasa ni neno la Mungu lenyewe.
And so it is important that we have a confession of faith, that we know what it is we believe that this word of God teaches.
Na ni vyema ya kwamba tuwe na kukiri ambako kunadhihirisha wazi ya kwamba hili neno tunaloliamini ni la kweli ama linafunza nini.
It is not good enough to do what so many are in the habit of doing.
Sio vizuri kufanya kila ambacho wengine wetu tunapenda kufanya.
Many churches that you go to,
makanisa mengi ambapo tunaenda,
they may read a verse or two from the Bible.
Wanaweza soma kitabu mstari moja au mstari miwili kutoka Biblia.
Then the preacher will close his Bible.
Na mhubiri anafunga Biblia.
And then he'll share with you his opinions.
Na anakuja sasa kuanza kukueleza mawazo yake.
If you want to have a good marriage, you just
do this, fanya hivi.
If you want to build wealth, you just do this and this.
Kama unataka kuwa tajiri, fanya hivi.
It has nothing to do with God's word.
Hiyo haiko karibu na neno la Mungu.
And it has no power in your life.
Na halina nguvu katika maisha yako.
The gospel, the word of God, is the power of God.
Neno la Mungu ni nguvu za Mungu.
For the salvation of those who believe.
Kwa wokovu kwa ajili ya wale wanaoamini.
If you're not reading, studying, understanding the word of God, then you don't have the power of God in your life.
Kama hausomi, hauchunguzi maandiko, basi hauna nguvu za Mungu katika maisha yako.
Even though many people will try and convince you that they're speaking in the power of God.
Ngawaje watu wengi watakushawishi ya kwamba wanazungumza kwa nguvu za Mungu.
But it's important we have a confession of faith so that we can hold up those doctrines against what it is they are saying and we can know, is this of God or is it not of God?
Ni vyema tuwe na kukiri kwa imani ambako kunaweza tuweka katika hali ya kutambua na kushikilia na kujua ya kwamba kila ambacho mtu anakuambia ni uongo ama ni kweli.
Now you can't do that if you don't know what the word of God says.
Na uwezi ukafanya hivyo kama uelewi Biblia inasema nini.
And if you don't know what the word of God says, you will be led astray.
Na kama haujui kila ambacho Biblia inazungumza, utaelekezwa pabaya.
I see it time and time again.
Nimeona mara nyingi
fake pastors leading their congregation astray.
Wachungaji ambao hawajafusu kuwa wachungaji wakielekeza watu mahali pabaya.
And they have selfish motivation to do so.
Na wanayo dhamira mbaya za kutaka wao kujinufaisha na
they don't know God, they don't care about God, they care about themselves.
Hawamjui Mungu, hawataki kujua kuhusu Mungu anataka nini, wanajijali wao wenyewe.
So they don't preach the word of God, they preach what they want and they tell you it is the word of God.
Na hawatahubiri neno la Mungu, watahubiri kutoka kwa neno la Mungu na wakuambie neno la Mungu mradi ufanye kile wanachotaka.
Having a confession of faith, knowing what it is you believe, that will help you stand against such false teaching.
Ukielewa kukiri kwa imani itakusaidia kuwa na msimamo ya kuelewa uongo ambao unafundishwa.
So as we begin today, I will say I do have coming from America some books.
Tunapoanza leo nitasema kwamba tutakuwa tunapata vitabu vingine kutoka Amerika
that I should be able to give out next week,
ambavyo nitawapatia wiki lijalo,
that contains the entire confession of faith that we will be going through,
ambayo imebeba hiyo kukiri kwa imani kote ambako tutakuwa tunajifunza,
along with the catechism,
pamoja na catechism.
So you'll be able to take those home,
ili uweze kuwa nazo nyumbani,
and I will ask that every week that you bring it to church with you,
ili kila Jumapili unakuja nayo kanisani.
I was also talking with Brother Luther.
Nimekuwa pia nikiongea na ndugu Luther
that we can begin working on a Swahili translation together.
Ya kwamba tunaweza anza sasa kutoa kwa Kiingereza tukiweka kwa Kiswahili pamoja.
Because I know at least some of you having only the English version will not be of much use.
Kwa sababu ya vile vitabu vinavyokuja ni viko katika Kiingereza, huenda visiwe vya muhimu kwako.
So for today, we'll ask our brother Luta to do the best he can to translate directly from the English.
Kwa hivyo, nitakuwa nauliza ndugu Luta kujaribu kuyatoa kwa Kiingereza kuleta kwa Kiswahili.
So please be patient with him. There are some words that might be very difficult.
Kwa hivyo, mtakuwa na subira kwake kwa sababu kuna mambo mengine magumu ambayo itamchukua muda.
But before we meet again next week for the... at least the section that we will cover, we will work on having a Swahili translation.
Kwa hivyo kabla tukutane Jumapili, tutakuwa na kile kisehemu ambacho tutakuwa tunashughulikia kitakuwa katika Kiswahili.
And we'll also print those for you each week that you'll have your book in English, but you can also take that Swahili translation with you.
Na tutajaribu kwamba kila wiki tutakuwa tunaileta kwa Kiswahili ili uwe na ile ya Kiingereza na hiyo ya Kiswahili.
That God willing, that will help you as you study and also as you share these things with your family.
Itakusaidia unaposoma na hata kushiriki pamoja na familia yako.
So, chapter 1...
kwa hivyo kifungu cha kwanza
of our confession deals with the Holy Scriptures.
Katika kukiri kwetu kinashughulikia maandiko matakatifu.
So we're laying a foundation if we're going to know Christian doctrine.
Tunaweka msingi ya kwamba iwapo tutajua mafundisho ya Kikristo,
we need to understand where do those doctrines come from.
Lazima tuelewe ya kwamba hayo mafundisho yanatoka wapi.
And if we're saying they come from the Holy Scriptures, we need to know what are the Holy Scriptures? What qualifies to be Holy Scripture?
Na kama tunasema ya kwamba imetoka kwa maandiko matakatifu, ni lazima tujiulize ya kwamba ni nini nafanya yafusu kutoka kwenye maandiko matakatifu.
And so this first chapter explains that and even more.
Kwa hivyo hiyo sehemu ya kwanza inaeleza zaidi ili uweze kuelewa.
So we'll begin with paragraph 1. I don't think we'll have time today to make it through the entire chapter 1, so we'll just pick up next week where we leave off.
Kwa hivyo hatutaweza kumaliza yote, lakini tunaweza kuchukua tu kisehemu na tutachukulia pale wiki ijayo.
But we'll begin with paragraph 1.
Kitu tunaanza na kifungu cha kwanza.
Here it says the Holy Scripture,
maandiko matakatifu,
is the only sufficient,
ndio yepeke inayotosheleza,
certain, like definite,
kama halisi,
and infallible,
na isiyobadilika,
meaning it is without mistake,
haina makosa yoyote,
rule of all saving knowledge,
ndio muongozo wa hekima ama mafundisho inayookoa,
faith,
imani,
and obedience,
na utiifu.
Although the light of nature,
kulingana na hali ya kiasili,
and the works of creation,
na matendo ya uumbaji,
and providence,
na upeanaji,
do so far manifest,
huwa inadhihirika wazi,
the goodness,
wema,
wisdom,
hekima,
and power of God,
na nguvu za Mungu,
as to leave men inexcusable,
ili tuweze kuishi pasipo ruhusa.
Okay, so let's stop there.
Wacha tuachie hapo kwanza.
And explain what we have just read.
Na tuweze kueleza kila ambacho tumeweza kusoma.
It says that the Scriptures, the Bible,
inasema ya kwamba Biblia,
is the only thing which is sufficient. It's the only thing which is enough.
Ndicho kinachotosheleza pekee, ndicho kinachotosha cha kipekee.
And the only thing which is certain or definite.
Ambacho kiko kwa halisi.
And infallible, having no error.
Na hakina kosa lolote.
Rule.
Na ndio mwelekeo
of all saving knowledge,
wa imani ama mafundisho yanayookoa,
of faith,
wa imani,
and obedience,
na utiifu.
So that means that it is in the Bible that we find everything which is necessary for our salvation.
Kwa hivyo inamaanisha kwamba ni katika Biblia tunaweza pata kila kitu ambacho kinastahili kwa ajili ya uokovu.
And there's nothing outside the Bible which is necessary.
Hakunako kitu kingine nje ya hii Biblia ambacho kinaweza kutosheleza
for salvation.
Wokovu.
Now, I hope and I pray
that
everyone here comes to an understanding of how important this is.
Kila mmoja wetu atafikia kiwango cha kuelewa jinsi ilivyo ya muhimu.
What the Bible teaches,
kila ambacho Biblia inafunza,
is that there is no salvation.
Ni kwamba hamna wokovu.
By salvation we mean justification before God.
Wokovu inamaanisha kwamba kuwekwa huru mbele za Mungu.
We mean being reconciled to God.
Inamaanisha kwamba kuunganishwa kwa Mungu.
We're saying we are enemies of God at our birth.
Tunasema ya kwamba kutoka kuzaliwa kwetu sisi ni maadui wa Mungu.
And the only way to be reconciled to God.
Na njia ya kipekee ya kuregeshwa kwa Mungu.
The only way to be saved.
Njia ya pekee ya kuokolewa.
Can only be known to us through the Bible.
Inaweza tujulikana kwetu kupitia Biblia.
Again, the gospel is the power of God for the salvation of all those who believe.
Maana injili ni nguvu za Mungu ziletazo wokovu kwa wale wanaoamini.
That is Romans chapter 1 verse 16.
Hiyo ni Warumi sura ya kwanza mstari wa 16.
This is of vital importance.
Hili ni la muhimu sana lilo na nufaa mengi.
There may even be some of you sitting here, this is the first time you've ever heard that salvation is only found in the Word of God.
Wenda wengine wetu tulio hapa ndio unasikia mara ya kwanza kwamba wokovu unapatikana tu kwa Biblia pekee.
On Saturdays here at our campus,
Jumamosi hapa katika chuo chetu,
we teach a theology class.
Tunafunza darasa la theolojia.
We have two current classes going. One is a certificate level class, another is a diploma level.
Tuko na madarasa mawili, kuna kiwango cha certificate na kiwango cha diploma.
Yesterday I was lecturing the diploma class.
Jana nilikuwa ninafunza darasa la diploma.
In that class we have 12 men.
Katika hilo darasa tuko na watu 12.
Most of which are pastors.
Wengi wao ni wachungaji.
And we were discussing the gospel.
Na tulikuwa tunajaribu kujifunza hii injili.
The true gospel as it is explained in the Bible.
Injili ya kweli jinsi inavyoelezwa katika Biblia.
That God is high above us.
Ya kwamba Mungu yuko juu sana yetu.
That God is perfectly good and perfectly just.
Ya kwamba Mungu amekamilika kwa wema na amekamilika kwa haki.
And that God created all things.
Na aliumba vitu vyote.
God created man.
Akamuumba mwanadamu.
The first man was Adam.
Mtu wa kwanza akawa Adam.
I understand some of us look different.
Naona wengine wetu hatufanani.
We have a few wazungu here.
Kuna wazungu wachache hapa.
And the rest who are African.
Na wengi ambao ni Afrika.
Even among you, you come from different tribes.
Katikati yenu mnatoka katika koo tofauti tofauti.
Myself, after living here over 4 years, I'm starting to be able to look at different people and know which tribe they're from.
Mimi kwa miaka yangu minne ambayo nimekaa hapa, najaribu kuona watu, najaribu kujifunza wanatoka katika kabila gani.
So I know if I can do that after 4 years, those of you who have spent your entire lives here, you can look at each other and you can know which tribe you're coming from.
Na kama mimi naweza kufanya hivyo kwa miaka minne, nyinyi ambao mmezaliwa hapa, ukiangalia tu mtu hivi na unajua huyu amezaliwa kwa kabila fulani.
Right, this is what human beings do.
Hivyo ndivyo wanadamu wanafaa.
We notice differences.
Tunaona huo utofauti.
About each other, some are light skinned, some are dark skinned, some are tall, some are short.
Katikati yetu tunaona wengine wako na ngozi ambayo ni ngumu, wengine ni nyororo, wengine ni warefu, wengine ni wembamba, wengine ni wanene.
Some are thin, some look like they need to stop eating ugali.
Wengine wanakaa ni kana kwamba natakana waache kukula.
We notice, we see there are differences, don't we?
Tunaona hiyo tofauti.
And so we think about our ancestors, right?
Na tunafikiria hata watu wetu waliokufa kitambo.
Well, what the Bible tells us is that if we go back all the way to our very first ancestor.
Ambapo Biblia inatuambia kwamba hata tukirudi kwa yule mtu wetu wa kwanza kabisa.
We all have the same father.
Tuko na baba tu mmoja.
That is Adam.
Anaitwa Adam.
No, I don't know if he was a white man or if he looked more like an African or what. We don't know.
Hatujui alikuwa mweusi, hatujui alikuwa mweupe.
And it really doesn't matter.
Na hiyo haijalishi.
What matters is Adam was the first human being and we all come from him.
Kinachojalisha tu ni kwamba Adam ndio aliyeumbwa wa kwanza na wote tumetoka kwake.
And when God created Adam,
na wakati Mungu alimuumba Adamu,
he was created upright.
Aliumbwa kama amekamilika.
Created in the image of God.
Aliumbwa kwa mfano wa Mungu.
That means he was created without sin.
Maana yake ni kwamba aliumbwa bila dhambi.
The law of God was written on his heart.
Sheria ya Mungu ilikuwa katika moyo wake.
He knew what God expected and that he was to obey.
Alijua kila ambacho Mungu alitarajia na aliumbwa katika hiyo hali ya utiifu.
And yet he broke God's law.
Lakini ebu fikiria alifunja sheria ya Mungu.
Because he did not believe God, he believed Satan.
Kwa sababu hakumuamini Mungu, akamuamini Shetani.
And that first father of ours was our representative.
Na baba yetu huyo wa kwanza ndiye alikuwa mwakilishi wetu.
He was the head of the entire human race.
Yeye ndiye alikuwa kiongozi wa mwanadamu ama wanadamu wote.
He was the one God had a covenant with.
Ndiye Mungu aliyefanya naye agano.
And all of Adam's kind were in that covenant with Adam as the head.
Na wote ambao wamezaliwa wamefanyika agano hiyo ilifanyika ndani mwao kupitia Adam.
So when Adam sinned, we all sinned.
Kwa hivyo Adam alipokuwa anatenda dhambi, sisi pia tulikuwa tunatenda dhambi.
Sin has affected everything.
Dhambi imedhuru kila kitu.
That is why we are born sinners.
Ndio sababu tunazaliwa watenda dhambi.
We don't become sinners, we are born sinners.
Hatufanyikangi watenda dhambi, tunazaliwanga watenda dhambi.
We don't have to teach children to sin.
Hatuwafunzangi watoto kutenda dhambi.
They're born sinning.
Huwa wanazaliwa na wanafanya tu wenyewe dhambi.
If you don't believe me, take 2 1-year-olds and put them together with one toy.
Kama ni unafikia si ukweli, chukua tu watoto wa miaka moja moja, weka hapo na kitu ya kuchezea.
Within a very short time you'll just see them fighting with one another over that toy.
Utashutukia tu kwa muda mfupi wanaanza kupigana kwa sababu ya hicho kitu cha kuchezea.
You parents here know this truth.
Wazazi mnaelewa kwamba hii ni ukweli kabisa.
We don't have to teach a child to sin.
Hatuwezi kuwafunza kutenda dhambi.
They are born sinners.
Wanazaliwa watenda dhambi.
And as soon as they have grown enough to get around on their own and to start doing things on their own, they will begin sinning.
Na wanapokuwa kufikia kiwango cha kutenda vitu wao wenyewe, wanaendelea tu kutenda dhambi.
And the Bible also tells us that God cannot be in fellowship with sin.
Na maandiko haya yanatuambia kwamba Mungu hawezi kuwa na ushirika na dhambi.
God created Adam to be in fellowship with him.
Mungu alimuumba Adamu awe na ushirika naye.
And for all the human race to be in fellowship with him.
Na wote ambao watatoka kwa Adamu wawe na ushirika na yeye.
But because Adam sinned, now we are all separate from God.
Lakini kwa sababu Adamu alitenda dhambi, sisi wote sasa tumetolewa kwa Mungu.
The wages of sin is death.
Maana mshahara wa dhambi ni mauti.
We all deserve death.
Zote tunahitajika tufe.
That is Romans 3:23.
Hivyo ndivyo Warumi 3:23 inavyofunza.
But thanks be to God, he did not leave us that way.
Lakini tumshukuru Mungu maana hakutuacha hivyo.
He has provided a way in his son Jesus.
Aliweza kupeana njia kupitia mwanawe Yesu Kristo.
Jesus came into the world.
Yesu akakuja ulimwenguni.
Fully God and fully man.
Akiwa Mungu kamili na mwanadamu kamili.
And he obeyed God's law perfectly, the way we are supposed to.
Na akatii sheria za Mungu kikamilifu jinsi tunavyostahili.
And then on the cross he took on himself the penalty.
Na kwa msalaba akachukua ile adhabu.
For all the sins of everyone who belongs to him.
Adhabu ya dhambi za watu wote ambao ni wake.
2 Corinthians says that he who knew no sin became sin on our behalf.
Wa Korintho wa pili inatufunza ya kwamba yeye asiyejua dhambi alifanyika dhambi kwa ajili yetu.
So that in him we might become the righteousness of God.
Ili ndani mwake tufanyike haki ya Mungu.
He became our sin and paid the penalty for it.
Akajifanya ama akafanywa kuwa dhambi na kulipia gharama ya dhambi.
So that even though we are not righteous,
ili kwamba ingawaje sisi hatuna haki,
God can treat us as though we are righteous.
Mungu anaweza kutufanya kana kwamba tuko na haki,
and still be just,
na tuonekane kuwa tuko sawa.
And all of that is only available through faith in Jesus Christ.
Na hiyo inakuja tu kupitia imani ndani ya Yesu Kristo.
And Jesus died on the cross.
Na Kristo akakufa msalabani.
3 days later he rose again.
Siku tatu akafufuka tena.
And he ministered on the earth.
Na kahudumu hapa duniani.
For a few more days.
Kwa siku kadhaa.
And then he returned to heaven.
Na karudi juu binguni.
Where he remains in a glorified human body.
Na penye anasalia kwa mwili ambao umetukuka ambao si wa mwanadamu.
Fully man and fully God.
Kwa mwili ambao ni wa mwanadamu ambao ni Mungu kamili na mwanadamu kamili.
Now this is the gospel.
Hiyo ndio injili.
This is the gospel that those who believe receive by faith this truth,
kwamba wale wanaoamini wanaipokea kwa imani huu kweli,
have the salvation of God.
Wana wokovu wa Mungu.
Now I began by telling you about the Wisdom Training Center class that I was lecturing.
Nilianza na kusema kwamba nilikuwa ninafunza darasa la diploma jana.
When I asked those 12 men, many of whom are pastors,
nilipouliza wengi wao ambao ni wachungaji,
if they had ever heard this gospel,
kama waliwahi sikia injili hii,
before they began studying at Wisdom Training Center,
kabla waanze kujifunza hapa katika chuo hiki,
every one of them said no.
Kila mmoja wao alisema hapana.
And yet they're pastoring churches.
Lakini wao ni wachungaji.
Now this is the gospel.
Sasa hii ni injili.
This is the power of God for the salvation of those who believe.
Hizi ndio nguvu za Mungu kwa wokovu kwa wale ambao wanaamini.
And they had never heard it.
Lakini walikuwa hawajasikia.
Now that means at least before that,
hiyo inamaanisha kwamba kabla ya hiyo,
they were not saved.
Hawakuwa wameokoka.
They could not have been saved.
Hawajaokoka.
They didn't even have knowledge of the gospel.
Hawakuwa na ufahamu wa injili.
So how can they have faith in a gospel, in Jesus Christ? How can they have faith in that which they don't even know?
Sasa watakuwaje na imani kwa kile ambacho hawafahamu?
And as they're preaching at their churches,
na vile wanavyohubiri kwa makanisa yao,
they're not preaching the gospel.
Hawahubiri injili.
Though they may have been telling people they're preaching the gospel,
huenda wanaweza kuwa wanaambia watu kwamba wanahubiri injili,
because that is a word that they have heard. They've heard this word gospel,
kwa sababu hilo ndilo walilosikia kwamba ndio injili.
But they had no idea what the gospel really is.
Lakini hawakuwa na ufahamu kamili ya kwamba injili ni nini.
There is no salvation apart from the gospel of Jesus Christ.
Hakuna wokovu kando ya injili ya Yesu Kristo.
And the gospel of Jesus Christ is not just anything.
Na injili ya Yesu Kristo sio kitu tu.
It is something very specific.
Ni kitu ambacho kiko cha kipekee.
And it is revealed to us in God's word.
Nacho kinavunuliwa kwetu kupitia neno la Mungu.
We can only have saving knowledge,
tunaweza pata tu ufahamu wa kuokoa,
in this word of God, the Bible,
katika neno hili la Mungu, Biblia.
And we can only come to faith in the word of God.
Pia tunakuja kwa imani katika neno la Mungu.
Faith is not a cheap word.
Imani si kitu tu cha uraisi uraisi.
Though many people try to make it so.
Watu wengi wanafanya imani kuwa kitu kingine rahisi sana.
They use the word faith as though it can just mean anything.
Wanatumia neno imani kana kwamba inamaanisha chochote tu.
Oh, if you just have faith.
Ya kwamba ukiwa tu na imani.
Faith in what?
Imani ya, katika nini?
They've not even explained what it is you're to have faith in.
Hawakuelezei unafaa uwe na imani katika nini?
They've not even read anything from the Bible.
Hawajasoma chochote katika Biblia.
They've not even explained anything that the Bible has to say.
Hawajaeleza chochote chenye Biblia inasungumzia.
And yet they're telling you to have faith.
Lakini wanakuambia uwe na imani.
Faith in what?
Imani katika nini?
Faith is not just a word that can mean anything.
Imani sio neno ambalo litamaanisha tu chochote.
Faith in what?
Imani katika nini?
Faith in the grass? Yes, I believe that grass exists.
Imani katika nyazi? Hiyo ninaamini
imani. Is that faith?
Nyazi inadumu. Hiyo
can that do me anything?
Hiyo inaweza nifanya chochote?
Yes, I have faith that the grass is there.
Yeah, ninaamini kwamba nyazi zipo.
Who cares?
Nani anajali?
What good can that faith do me?
Hiyo imani itanisaidia na nini?
When I die,
nikifa,
and I stand before God,
na nisimame mbele za Mungu,
and the last day comes,
na hiyo siku ya mwisho inakuja,
and all of us are before God,
na sisi wote tuko mbele za Mungu,
and God asked us, why should I let you in my heaven?
Na Mungu anatuuliza, mbona niwaruhusu muingie mbingu langu?
And I tell him, you know, I had faith that that grass was there.
Na nimwambia kwamba najua nilikuwa na imani ya kwamba nyazi zipo.
What will he care?
Itanisaidia nini?
No, faith
imani,
has to mean something.
Imani lazima imaanishe kitu.
And that faith is explained to us in the Word of God.
Nayo inaelezwa katika neno la Mungu.
You won't get it anywhere else.
Hautapata mahali pengine.
You won't get it at the witch doctor.
Hautapata kwa mganga.
You won't get it from your neighbor.
Hautapata kwa jirani.
You won't get it from anywhere other than the Word of God.
Utapata tu katika neno la Mungu pekee.
And obedience.
Na utiifu.
We are all God's creation.
Sisi wote ni viumbe vya Mungu.
It is right that we obey Him.
Ni vyema kwamba tutii hiyo.
But you can't know what it is you're to obey.
Lakini hautajua kutii ni nini.
If you don't know the Word of God.
Kama haujui neno la Mungu.
God has told you what He expects.
Mungu amekuambia chenye anatarajia.
God has told you what obedience looks like.
Mungu anakuambia vile utiifu ulivyo.
But if you're not getting it from the Word of God.
Lakini kama huipati kutoka kwa neno la Mungu,
then you have no idea.
Hauna ufahamu.
It is only the Word of God.
Ni neno la Mungu pekee.
But the sentence continues.
Lakini hiyo inaendelea.
Although the light of nature,
ijapo mwangaza ama nuru ya asili,
can tell us something about God.
Inaweza tuambia jambo kuhusu Mungu.
When we look at God's creation,
tunapoona uumbaji wa Mungu,
we see beauty,
tunaona urembo,
and we see order,
tunaona mwelekeo na mpango.
We can know some things about God.
Tunaweza jua kitu kuhusu Mungu.
We can know that He is good.
Tunaweza jua kwamba ni mwema.
We can know that He is wise.
Tunajua kwamba yeye ni mwerefu kuliko wote.
We can know He has great power.
Tunaweza jua kwamba ana nguvu nyingi.
To be able to create everything which has been created.
Mwenye anaweza umba vitu ambavyo vimeonekana hizi.
Of course, that takes much more power than we can even imagine.
Hiyo inachukua nguvu nyingi ambazo hata hatuwezi fikiria.
So we can know some things about God.
Tunaweza jua mambo fulani kuhusu Mungu.
So that we have no excuse.
Ili kwamba hatuna sababu.
Even if you never read a single word from the Bible.
Hata kama hutasoma jambo lolote kwa Biblia hii.
Even people who grow up never knowing that a Bible exists.
Hata wale ambao hawakuwaiona Biblia.
They still have no excuse.
Hawana sababu.
Because they can look around them and they can know and understand that there is a God.
Kwa sababu walipoangalia uumbaji wa Mungu waliweza kujua kwamba kuna Mungu.
And they should seek to know Him.
Na inafaa watafute kumjua.
But that is not enough.
Na hiyo haijatosha.
Just knowing there's a God and knowing some things about that God is not enough.
Kujua ya kwamba kuna Mungu na kujua vitu kuhusu Mungu haitoshi.
To give us the knowledge which is necessary unto salvation.
Haitoshi kutupatia mafundisho ambayo yanafaa kwa ajili ya wokovu.
That can only be found in the Word of God.
Ambayo inapatikana tu sasa kwa neno la Mungu pekee.
So the very fact that each and every one of you has come to this church today.
Ukweli kwamba kila mmoja wenu amekuja kanisani hapa leo
is God's providence in your life. He has brought you to a church where his word is taught.
Nupeanaji wa Mungu amekuleta kanisani penye neno la Mungu linafunzwa.
I'm not saying we're the only church that teaches his word.
Atusemi ya kwamba hili ndilo kanisa pekee linalofunza neno.
But we are one of his churches that teaches his word.
Lakini sisi ni moja wapo ya makanisa nayofunza neno la Mungu.
And now here you are.
Na sasa nyinyi ni muko.
It is a blessing.
Ni baraka.
And you should respond
na ni vizuri kuitikia
to God
kwa Mungu
under that blessing
kwa ajili ya hizo baraka.
As we continue
tunapoendelea,
therefore it pleased the Lord
kwa hivyo ilimpendeza Bwana
to reveal himself
kujifunua mwenyewe
and to declare that his will unto his church.
Na kutangaza mapenzi yake kwa kanisa lake.
And afterward.
Na baadaye.
For the better preserving.
Kwa ajili ya kuhifadhi kwema.
Of the truth.
Kwa ukweli.
And for the more sure establishment.
Na kwa ajili ya ustahimili ambao ni wa hakika.
And comfort of the church.
Wa kuweza kuliweka kanisa mahali pake ambapo linastahili.
Against the corruption of the flesh.
Kinyume na yale mambo mabaya yanayotokana na mwili.
And the evil ways of Satan.
Na njia ovu za shetani.
And of the world.
Na za ulimwengu.
To commit this word of God into writing.
Ili akaweza kuliweka hili neno la Mungu katika maandiko,
which makes the Holy Scriptures to be very necessary,
ambayo inafanya sasa maandiko matakatifu kuwa ya muhimu mno,
those former ways of God,
kwamba njia hizo za kwanza za Mungu,
revealing his will to his people,
zikifunua mapenzi yake kwa watu wake,
now being ceased,
sasa zinaondolewa.
So that is a very long statement.
Ni sentensi mrefu.
So I will try to explain it in short as we wrap up for today.
Nitajaribu kueleza kwa ufupi tunapomaliza leo.
We're saying that it pleased the Lord.
Nasema kwamba ilimpendeza Bwana.
For a time.
Kwa muda.
To reveal his will.
Kufunua mapenzi yake.
Through prophets
kupitia manabii
and then through apostles
kisha baadaye kupitia mitume,
but that time has now ceased.
Lakini wakati huo sasa umeisha.
And so it pleased God
na ikampendeza Mungu
over the course of about 1500 years
ambayo ilichukua karibu ya miaka 1500
to have some of those men put his word into writing
kuweza kuchukua hao watu waliweke neno la Mungu katika maandishi.
And that when his revelation stopped happening through men,
wakati ufunuo wake ulikoma kupitia wanadamu,
for the last 2000 years,
kwa miaka 2000 iliyopita,
God has been preserving his word through his church.
Mungu amekuwa kilihifadhi neno lake kupitia kanisa.
And it has been a benefit to the church.
Na limekuwa la muhimu sana kwa kanisa.
And it is on this word that he has established his church.
Na ni kwa neno hili ambalo ameweza kulisimamisha kanisa lake.
So that is essentially what the first paragraph of chapter 1 is teaching us.
Hivyo ndivyo hiyo sehemu ya kwanza inavyotufunza.
And every week as we continue, we will go slowly by slowly.
Na wiki lijalo tutaendelea kujifunza pole pole.
Because these are all truths from the word of God.
Kwa sababu ndio ukweli kutoka kwa neno la Mungu.
And it is very important that we hear these truths.
Na ni vyema tuyajue haya ukweli.
We do our best to understand these truths.
Tujaribu tuelewe ukweli huu.
Even we ask God to help us,
hata tumuombe Mungu atusaidie,
to understand these truths,
kuelewa ukweli huu,
and to live our lives according to these truths,
na kuishi maisha yetu kulingana na ukweli huu.
Now let's all stand and pray.
Wacha tusimame tuombe.
Father God, how we just thank you, Lord, for this afternoon teaching. Lord, we thank you for this confession that you have, we believe, given our church as a gift and so many other churches these last few hundred years. And we thank you for these truths that we can see are taught in your scriptures. And we pray that, Lord, that you continue to give us wisdom to understand these things, to know these things better, and that you give us power, Lord, to live our lives according to your truths, Lord. So we just come to you asking for your help and giving you all glory for all your goodness, all your grace, all your mercy in our lives. It's in Jesus' name we pray.
Amen.
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 Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above you, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you, everyone. I